know you voted music.
A remix production.
To the Nechos and Becky.
Tandika wa tandika. Mamu kwa na wafe kwa katandika.
Yeah, you know the story.
Izi dale kako wa namba. Tuli kupo wa sinaksi kwa kwa to.
Single, but I